háganlo. Producción
para intoxicar. Este es especial. Pet Control Entertainment.
Sawubona, sawubona, siyanibonga balaleli nabalandeli. Ngokulalela nokulandela umkhulu wethu, wona esiphiwe nguThokozani Mahlangu, isizukulwane sikaNyembe, yena esimazi ngegama lakaThokozikawu. Sithi halala, halala ndodana kaGebe. Siyabonga ngawo umvumo wesikhethu, wona obizwa ngeLove Potion 2, iGorobe.
Yo yo, it's your boy Thokozikawu, hashtag fana kalo, intosahlobo semanzini, MGN from the one. Yeah, like to thank so much, thank you for shout out to Hello Jay, shout out to Lil Tears, shout out to Nick King Nico, shout out to King Pablo, shout out to Havoc T, Nyabonga Bafeti, thanks for your support, shout out to all my fans, naningibonga support yenu ngoba ngaphandle kwenu bengingibe iluthu, sure.
Yamalume wena, ngicela sicocele indaba mina ngithi ngisemathandweni wena, ngicela zinkomo sibili ngihambe ngiyokhokhilobola wena, ngisemathandweni mina, ya angisenzi mina, ngisemathandweni mina.